Noma hileli, awsibonge ya weleli, mayimnandi yangtseleli, hiya baba amtesheli, shis, noma hileli, awsibonge ya weleli, mayimnandi yangtseleli, hiya baba amtesheli.
HipLifeHipHop.com.